abantu abiri mu bana ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde obw'ensi kinema era bekyasengula mu lubigi batuuse dda ku kkooti esookerwako emakendi okuwulira okuwozesebwa kwabwe okwa ssaabawolereza wa gavumenti n'okwa nema ku musango gwabwe. Bano nno bavunaana ekitongole ekya nema ne gavumenti okutyoboola eddembe lyabwe mu nteekateeka y'okubasengula era abaneno bagamba nti n'eyokubasengula ate nga balumiriza nti n'ettaka lye basengulwako lyabwe era nga baagala kkooti eno egoba omusango gw'okwesenza mu lutobazi era n'ennema kweyabaggulako wakati w'okubanga ebasengula kyebagamba nti nnema eno yakikola nate mu bukyamu.